ఫెరిషన్న కలర్ కరో మైసా వీరు డిజైనర్
Nimenyosha mikono juu maji yametaiti Penzi la nitesa tu bado sija fighti Nishafanya sana mengi na hisi labda sipendwi Nikifanya yenye mana malipo na kuwa ushenzi Kweli penzi ni usafiri ngoja nisubiri stendi Nishakunywa sana pombe nishalewa chaka chaka labda dawa ya mawazu Mimi umesha luku naonekana zumbu kuku kitani Ya mnazwa ya mapenzi mwana kwenda tukutane paladizo Wona penda ya nachiti unampa tango nampa pili Lakini bado aliziki Walai hatua fiki Bolo niache kwenye ziki Nimeshindwa imikiki Baby mama baby lu Shingo yako gangalu Lakini bado bado mlu Haundo kizazi nadu Yani ba Nilikubali Tena da Nyumba ndo sitaki tena Bola nishivya kupanga Da Taza nikae peke yangu Na sabuni zangu kisha nifanye peke yangu Zile kazi sangu shit
Kama mapenzi nyewe ndo haya bora tuachane Wana misi wezi bora tuachane Mapenzi gani kafire muvi bora tuachane Wana misi wezi bora tuachane Kama mapenzi nyewe ndo haya bora tuachane Wana misi wezi bora tuachane Mapenzi gani kafire muvi bora tuachane Wana misi wezi bora tuachane Wasa ufanye we, nisifanye mie Weri vyo Ya wezi mie Mapenzi gani bora tupia nerikiso Mama we Mapenzi ya kitoto Nisi ya wezi Wigizi wa sipendi kacheze mufi uko Weni mtu gani buwana misi kuwezi Nimeyosha mikono yosha rifunja jiko Kama mapenzi nyewe ndo haya bora tuachane Wana misi wezi bora tuachane Mapenzi gani kafire muvi bora tuachane Wana misi wezi bora tuachane Kama mapenzi nyewe ndo haya bora tuachane Wana misi wezi bora tuachane Mapenzi gani kafire muvi bora tuachane Wana misi wezi bora tuachane Mama
We vipi Auni baba ishi Mweza kosha atwa sana we dada unitishi We vipi Auni baba ishi Mweza kosha atwa sana we kaka unitishi Auni tish tish Auni baba ishi Auni tish tish Auni baba ishi Oya mudu muni penile we nongeze nyingine Angala uwa nasema mwana mke na mume Mudu muni penile we nongeze nyingine Kwenye mapenzi nimechoka nina hisia zingine Kachoka mapenzi anacheza ama piano Kalewa dada anacheza ama piano Kachoka mapenzi anacheza ama piano Kalewa kaka anacheza ama piano ama piano ama piano
ama piano
Nakubali sana watoto ambagala moja yo Watoto ikulili nyamwage uteche paka muoro We mzee timba kasoba Bamba kabisa na mama mashaka urongo We mshamu mtibira We director Rifati Sambamba kabisa na director Mata Ati ayo
Mixing by Viru Desire.